Ngamia omuzannyo gwa zaala mu ggwanga olwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board lulaze nga waliwo obwetaavu obw'okukola ennongooseza mu tteeka erifuga omuzannyo guno erya Lottery and Gaming Act 2026 erissaawo ekibonerezo ekikakalirya abantu abassaawo ebyuma bya gambling mu bumenyi bw'amateeka. David Winya avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu lukiiko luno bino abibuulidde akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi bwe babadde batutoobage bwe baateekateeka okusoosowaza mwaka gw'ebyensimbi okujja 2026-2027 n'agamba nti engassi y'emitwalo 96 eriri mu tteeka eririwo kati eziggibwa ku buli muntu asangibwa ng'ataddewo ekyuma bumenyi bw'amateeka ntono nnyo okusobola okukuggira omuze guno. Winyi okutuuka ku kino abadde abuulira akakiiko okusoomoozebwa kwe basanga nga bagenda mu maaso n'okukola omulimu gwabwe.
Our law in terms of curbing illegal operations, the law is not deterrent enough. For example, in section 6-7, it talks about a person who is operating an illegal lottery or illegal betting house will pay 48 currency points, that are about 960,000, or imprisonment of 2 years or both. So now people go and plead guilty, they go back to the same thing and pay 960,000. So we are already working on an amendment so that
Omubaka w'ekibuga kye Shema Dickson Katweshumba bano abasabye okukolera wamu ne gavumenti ez'ebitundu okulwanyisa ebyuma bya gambling ebitali mu mateeka okwetoloola eggwanga nti kubanga omuntu ensimbi z'asaasaanya okubawa ebyuma ekiba kikwatiddwa zisinga engassi ezisasulwa omuntu asangiddwa nakyo.
I have a feeling that you are spending more money on enforcement than you are actually collecting. Because if you are going to rush to Kwanungu, then you arrest someone for an illegal machine, and then the penalty is 960,000. The cost of operation of enforcement is probably higher than the yield, and that's why the amendment is needed as such.
Mbaka wa Kiboga East mu Paalamenti Kefa Kiwanuka yeewuunyizza oba obungi bw'ebyuma bino mu Uganda bwe bigitunuuliza ng'emu ku mawanga agasinzeemu gambling. Winyi awunzise ng'asaba akakiiko kano bongerwe ensimbi obuwumbi 376 bawandiike abakozi 7 mu matabi gaabwe amalala.
Here we have a funding gap of 3.76 billion, which is required to recruit staff to fully operationalize the three regional offices which we have set up. We have currently three regional offices, one in Mbale, another one in Mbarara, and another one in Gulu. But these regional offices have one officer, a senior regional officer, and a driver. So we have only two staff out of the 7 who are required.